far as I can see, every seat is filled.
Ja ngai ko vakai atu, o ku fonu e se ako toa pe. Tu ge be han ihi ihe, konga ki moi. Ai e ku tonu ke ia haki I whalelei. Pea koi hui ko ki nau tolu ko ia, ke o ku nau ke ia fihia ihe ngai halahe nau lele mai, ke ia nau no fuanga. Ko aha whaka fōwhaini, ai aha konwheini sini. Ko e hiwa whaka fōwha, ko nau hiwa ngā hiwa lelei. Ko e taimi katoa pe ko whanongo ai ki he kuaia, whanongo ki he ōkani, whanongo ki he piano, ko whakaukau ki si e kwhae. Nane pehe, ko wofa ngahi mea katoa pe, ko fuake ngahi mea ko ke mao, a ngahi ngā ue ko ke whahi. Ko e mea pe o ko kai ke lava, ko e hina kei tike hukato o tā piano. Malo o pito si e kwhae. Ko whakaamu na nuku kei hoko atuia. Ko a mea whakawhiawhia ke taitali ki lei ki mautolu, ke konferenisi te awalangu fulumaua, Whakawai o tāo, ai si asio si sukulai si o kā mānei ni ngā au ki moi ni. Tālo e tāo whetloa ke mahi nai ono kua he lī ko whakatapui hatempare whau e tōlu. Pea toi whakatapui mo hatempare taha. Ni hoko ko haku whainga Māori e me ke whakatapui hatempare whakafofa o Kansas City, Missouri. Pa kawai hono whakawhiawhia I whakafonua. Te whakaigi ki lahiangi a e kātoanga ko ia, iegurea a pongipongi. I sune na e whatapoe pa sendi Uchtdorf, ai tempare ne pea na hanga pa sendi Henry B. Aring, o whatapoe tempare I Buenos Aires I Argentina, ko a tempare ne mawhanga maharie ke whatapoe, he me mei tau o full mawhitu ko hiri, he wike ua ko hiri na te whatapoe ai e pa sendi Boyd K. Packer, ai tempare whaafo ofa o Bringers City, I hono kolo tupuanga na whanaui, Mohi hake ai. Hange ko whakahae kua hiri, o ki kai hawhare o ku langa e si a si e toi mahawi ngāngi he tempare. Pea ku tau whia whia ha. Ke lere ha tau tempare e te autongo fulmāhiwa, he funga o māmani. Mo ha tempare ke he, e ua fulmāwhitu, ne os whakahā, pea ku kei langa ha. O ku tau whakawhita I koi ngāhi whare top tapuni, pea mo I ngāhi tāpu aki, u nau omi ke tau mo ui. He pongpongini o kua whiawhia ke whakahaha o ngatempare whoaueua aia e langa he ngahe mahina ka hoko mai. He whetu koe ni I Tucson, Arizona. Arequipa, Peru. Pea e kauha ngahe mea o kau ke ngahe tempare ko ia. Pea mohana mau ae ngahe whangofua. Ngahe toko o me tō whaafine o ko tafoke o whakau kau ke ngahe mea ke. Aia o kau ia ke ngahe whaife kau. Nei hanga he kāpua e sen chiu lua ki me kolomu kāpua so long fumu awa, whangofua, he ngai whanua I kehe, ke nau kamata ngā whai whikau he tau taha walo. Taimi ko iau nau whiu ngai, mo tau, pea he ose nau high school, pea ka pau nau loto mo onike nau ngāwe. Pea ku mau ha whanga maari e whanau e lau iafe, ke nau ngā whai whikau. Pea nā mātua e whanga maari e ke nā wako. Koe mea ko hoko pea mō mau I loi I he nā ngā whai whikau ko ia o kuola lirei. Ko ripoti mai me kau pai sen whakamisi o nā. Koe kau whai whikau koe ni ko nā ngā o lirei. Ko nā anga whaka e eike. Pea ko nā talanga fua. Pea whakatupo ai ke mau whia o atu a whanga maari e ko ia. Ke hani I kehe, ke he kau tala wogo ta tawai pepe ko whee whanua o ko nā hao mei ai. Ko whee whee ke whakaha atu ke ka mata he taimini pe, ko he kau tala wogo, whee unga, pea mō ki nāu tolu, nāu lava me he high school o, o ta tawai pepe ko whee whee du o ko nāu iai. Fua ki atu whainga maari ke whakangongrei ki nāu tolu ke nā ngāwha whee whakau ke ka mata he tau taha walo, kai kai ko he tau taha hiwa. O kai ko kuhanga whakotua ki e alu a kautala wau ko tau a pehe tau koe ni. ka niongo ia koe mea ko uhinga ki ai. E whakatatau ia, pia mo ki nau tau taki taha, pia mo nau whiunga mo tau, e whakafufua ihe nau ka taki la kanga whatau rei ki. Ihe nau whakaukau ia, ihe lotu ha nau tau, pia ke nau ngā whaifekau, whakaukau fō kia te ki nau tolu, ihe a whanau whiwhine, e lava ke nau ngā we hea honi, o kou whiwhia ke whakahātu, koe kau fine mui ko toa ko ia u nau tāu ma whiunga, ai au nau whi alu o ngā whaifekau, e lava ke whakatua ke nau tōu ke nau ngā whaifekau, ka mata nau tāu ngā fulumāhi wā, ka e kai te tāri ka nau tāu o fulumātaha. O ku mau whakma mawhaia, tuka ngā whaifekau, ko lakanga whakatau lai ki ia, po pō ia te kau talavō ko toa pēku nau whiunga ma tāu, pe mo nau lava ke nau tu unga whakaisi no, mo whakaata mai ke nau alo ngāue. Tō lai whoke ha kau whine mui ke nau ngāue. Kau ki kai ke nau mau ha tawakanga maho inga ke ngāue hangei ko kau talavohu. Mo a whakamo ni atu lava he kau haue ki whawhine o whahi ngāue lelei au pito mo aonga e ngā whaife kau pe ako mau tali tali lelei ai nau ngāue. Ok, hoko atu e tau whie mau hangai hoa maili matotua ke ngā whaife kau. Whatatau mo tautu tūkunga, moho mō atatā, moho mō wāhenga mālolo, moho mō mō ilelei, o kua pōpō watu ke mō whakatātā ki mō tōlu ke ngā whaifekau taim kakato. Whakatō mau iho sapāne di mō wai fi, whainga fie fie lahi, ia na ngā wai whakataha o toko ni e whānau tau tamai hewani. O ngā he toko o me tū whāwhine, ofa ke tau whanau lelei, ngā he pōpō aki e whakahoko, e halotonga o e ongo aho, e ua ka hoko. Ke tau lava ongo e lau mārio e ki mo māu a ilo, tēne fie māu mā tau tolu. Ofa ke tau warusia eni, pia kua whai ia, ke tau māu katoa ia, ihe huafa o si sukalaisi, emeni.